Ricky. You Philippine. Maxman Music. Ra ra ra.
Bali basoma kona timu maulile uno kakatani kachoka soma kaulile kama kuwe hiti kuhiti muziulile
fubutuka 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 fubutuka
kusanga mkuu mpita silent bana zimama yangu zo sio mbata sirwana pita big spender to mpita chijana mwovo ya galalua nizikuwe mwana vitwa kula muda tusula mumakalina tocha tiwe nyuma pata nekoviana
fubutuka 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 fubutuka
fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutuka fubutu